Pizza, que es mandan ya studio. Wasanichi kukini tumeiva. 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 Maana tunasema
wasanichi kukini tumeiva. Hey. Tumekam na mishindo. Hey. Kila kitu tukifanya kinaiva. Hey. Mapanu wanasema tuko sawa. Hey. Koma zetu wanasema zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey.
Wasanii chipukizi tumekam. Laundi tunasema simchezo. Simchezo, simchezo, siyo jokes. Plakis tumefanya tumeiva. Industry ya music tumengia. Toka east to west taivisha. Toka north to south taivisha. Tutaban, tutaban, tutaban. Ili wajue hatu cheki nao. Hiki kipaji tulipona mwenyezi. Ndo maana tunawika na kusema. Ndo maana tunawika na kusema.
Wasanii chipukizi tumeiva. Hey. Tumekam na vishindo. Hey. Kila kitu tukifanya kinaiva. Hey. Mafanu wanasema tuko sawa. Hey. Koma zetu wanasema zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey.
Wake up, usilale. Wasanii chipukizi muko wapi?
Muko ha.
Muko wapi?
Muko ha.
Mandulu kiasi wasiki. Mandulu kiasi wasiki. Wasikie tuko pitch, tuko poa. Tuko dele, tuko tayali. Kuwa tetemesha, kuwa elimisha. Kuwa shika, na maana tunawika na kusema.
Wasanii chipukizi tumeiva. Hey. Tumekam na vishindo. Hey. Kila kitu tukifanya kinaiva. Hey. Mafanu wanasema tuko sawa. Hey. Ngoma zetu wanasema zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva.
Hey. Maswali twauliza tujibiwe. Mbona chipukizi hatupewi mweke? Kwani tunaweza pia tutaweza. Sio kila siku eti tuko down. Tuko down, tuko down, tuko down. Pia sisi tunaweza kuwa juu. Tuwe juu, tuwe juu, tuwe juu. Tena na tuwike. Ndo mtuwe chipukizi tumeiva. Ndo maana tunawika na kusema. Ndo maana tunawika na kusema.
Wasanii chipukizi tumeiva. Hey. Tumekam na vishindo. Hey. Kila kitu tukifanya kinaiva. Hey. Mafanu wanasema tuko sawa. Hey. Ngoma zetu wanasema zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Wasanii chipukizi tumeiva. Hey. Tumekam na vishindo. Hey. Kila kitu tukifanya kinaiva. Hey. Mafanu wanasema tuko sawa. Hey. Ngoma zetu wanasema zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey.
Wasanii chipukizi tumeiva. Hey. Tumekam na vishindo. Hey. Kila kitu tukifanya kinaiva. Hey. Mafanu wanasema tuko sawa. Hey. Ngoma zetu wanasema zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva.